Angikholele Njayazi Ngwenzile Amaningi amaphutha Amaphutha Bengicela ngikholele Ngikholele Namdi umuntu
Fundile, pilwe.